You're my glory, Lord, and the lifter of my head. For thou, Lord, art a shield for me, my glory, and the lifter of my head. You're my glory and the lifter of my head. You're my glory and the
Aleluya.
Surely he is our glory.
Kwa hakika yeye ni utukufu wetu.
The Lord.
Bwana.
Our Redeemer.
Mukombozi wetu.
And Savior.
Na mwokozi wetu.
And the friend of our souls.
Na rafiki wa nafsi zetu.
He loved us so much that he died on the cross.
Alitupenda sana kiasi ya kwamba akafa msalabani.
That we too, our souls too, may see eternity.
Ya kwamba nasi pia nafsi zetu zikaone umilele.
I don't know about you.
Mimi sijui juu yako.
But for me, every day that I wake up.
Lakini kwangu mimi kila siku ninapoamuka.
I celebrate the work that the Lord did on the cross at Calvary.
Ninasherekea kazi ambayo Bwana alitenda msalabani Kalvari.
If there was no reason at all for one to be happy or to appreciate their salvation.
Ikiwa hakungekuwa na sababu yoyote kwa mtu kufurahia ama kushukuru kwa ajili ya wokovu wake.
Then the celebrating of the work at Calvary.
Basi sherehe ya kazi ya Kalvari.
Should be sufficient reason enough.
Inapaswa kuwa sababu ya kutosha kamili.
For jubilation.
Kwa ajili ya kusherehekea.
So we have seen very clearly on the role of the Holy Spirit.
Na kwa hiyo tumeona kwa wazi zaidi juu ya jukumu la Roho Mtakatifu.
Even this latter visitation that the Lord speaks about.
Hata huu mtembeleo wa nyakati za mwisho ambao Bwana ananena juu yake.
When he speaks on the release of the rider of the black horse.
anaponena juu ya kuachiliwa kwa mpanda farasi wa farasi mweusi,
and when he raises the oil and the wine,
na wakati anatukuza mafuta na divai,
and now we are seeing even a deeper understanding,
na sasa tunaona hata ufahamu wa kilindini zaidi,
that they are in
ya kwamba mle ndani,
he has actually drawn for us the roadmap.
Kwa hakika ametuchorea ile njia,
what I call the final roadmap,
kile ambacho naita kwamba njia ya hatima,
because it is accompanied by the final call,
maana inafuatana na mwito wa mwisho,
to prepare,
wa kujiandaa,
but in his lovingness,
lakini katika ule upendo wake,
he is able to say, look, this is the final call,
anaweza kusema kwamba tazama huu ni mwito wa mwisho,
but when you walk in this roadmap,
lakini unapotembea katika njia hii,
you will see the kingdom of God,
utauona ufalme wa Mungu.
The Lord did not leave us without a solution, without a way,
Bwana hakutuacha bila suluhisho, bila njia.
And so that's why I want to bring us to the next level.
Na ndio maana sasa ningependa kuwaleteni katika kiwango kifuatacho.
Because we saw that in the first visitation,
manake tuliona ya kwamba katika mtembeleo wa kwanza,
presents the second visitation that you see in Revelation chapter 6.
Unawasilisha sasa ule mtembeleo wa pili ambao unaupata katika Ufunuo mlango wa 6.
And we have also seen very clearly that there are certain features that must be well presented by the church that walks in this roadmap of Revelation 6.
Na pia tumeona kwamba kuna tabia fulani ambazo ni lazima zidhihirishwe waziwazi na kanisa ambalo linatembea katika njia hii ya Ufunuo mlango wa 6.
We saw the annulling of the old order.
Tuliona kule kuharibiwa kwa ule mpangilio wa kwanza.
By dismantling the structures of the old order that had been established in the church.
Kwa kubomoa bomoa mitindo yote ya ule mtindo wa kale ambao ulikuwa umejengwa kanisani.
The simplest acid test, the litmus test.
Lile jaribio la kirahisi zaidi.
That one can pass oneself through.
Ambalo mtu anaweza kujipitisha mwenyewe ndani.
To really understand whether they are in the new dispensation the Lord is talking about or they are still towing the old order.
Ili ya kwamba kupata kuelewa ikiwa wako katika majira mapya ambayo Bwana ananena juu yake ama bado wanangangana katika ile majira ya kale.
Is a quick check.
Ni machunguzi ya haraka.
Whether one still has the old structures in place or they are dismantled.
Ikiwa bado mtu yuko na ile mitindo ya kale bado katika maisha yake ama imebomolewa.
And so that's why he says very clearly that when the oil and the wine is resident in the church.
Na ndio maana unaona kwamba anasema kwa wazi zaidi ya kwamba wakati mafuta na divai yanakaa ndani mwa kanisa.
The church in Revelation chapter 6.
Kanisa lililomo katika Ufunuo mlango wa 6.
Then there are these features that keep coming out of that church.
Basi kuna tabia hizi ambazo zitaendelea kujitokeza toka katika kanisa hilo.
One of them we've seen very clearly is that the God-fearing people, it's like those people that were standing by the fence.
Moja wapo ni ile ambayo tumeona kwamba watu wale wanaomcha Mungu ni kana kwamba ni wale watu waliokuwa wamesimama katika ua.
And those that had not yet made up their minds but they were waiting.
Na wale ambao hawakuwa wamefanya uamuzi lakini walikuwa wakingojea.
For the decay to be removed.
Kwa ajili ya ule muozo kuondolewa.
For the corruption to go.
Kwa ajili ya ufisadi kuenda.
For the defilement to be washed.
Kwa ajili ya unajisi kusafishwa.
And I'm amazed by the fact that God-fearing Jews in Jerusalem.
Nami inashangazwa na swala hili kwamba Wayahudi wanaomcha Mungu Yerusalemu.
And the Lord did not say all the Jews who were in Jerusalem at that hour.
Naye Bwana hakusema kwamba Wayahudi wote waliokuwa Yerusalemu katika saa hiyo.
The God-fearing Jews that were living in Jerusalem.
Bali akasema kwamba Wayahudi waliokuwa wakimcha Mungu waliokuwa wakiishi Yerusalemu.
From all over the earth.
Toka katika mataifa yote ya ulimwengu.
And that should be lesson enough to the church.
Na hiyo inapaswa kuwa funzo la kutosha kwa kanisa.
A warning and an admonition.
Onyo na pia karipio.
That let us be careful.
Ya kwamba wacha tukawe makini.
There are people that the Lord has marked out there.
Kuna watu ambao Bwana amewatia alama kule nje.
Whom he recognizes as God-fearing.
Ambao anawatambua mwenyewe kama watu wanaomcha yeye.
I did not hear the Lord speak about God-fearing people in the church.
Mimi sikumsikia Bwana akinena juu ya wale wanaomcha Mungu kanisani.
He said God-fearing Jews out there that were in Jerusalem at that point.
Bali alisema kwamba Wayahudi waliomcha Mungu pale nje Yerusalemu katika nyakati hizo.
He had equipped them with the capacity to recognize the dispensational change.
Alikuwa amewapatia uwezo wa kutambua mabadiliko ya majira.
When they too now would be able to come and be part of this new structure.
Wakati na wao pia wataweza kuja na kuwa sehemu ya huu mtindo mpya.
In the church I was aware though of other things.
Katika kanisa ingawaje nilikuwa najua mambo mengine.
The doubting Thomases.
Wale akina Tomaso wasioamini.
That even doubted.
Ambao hata walishuku.
They were telling the Lord, show us first.
Walikuwa wakimwambia Bwana kwamba mwanzo tuonyeshe.
Who was here?
Ya kwamba kwa kweli wewe ni Kristo aliyekuweko.
Until he had to show them the nail pierce and all these things. That conversation I'm aware of.
Hadi ikabidi Bwana Yesu awaoneshe pale alipodungwa msumari na ile mambo mengine ambayo nayajua.
I am acquainted with that conversation inside the church.
Ninafahamiana na mazungumzo hayo ndani mwa kanisa.
And yet,
na ile hali,
there were God-fearing Jews out who were willing to believe without seeing.
Kulikuweko na Wayahudi waliokuwa wanamcha Mungu ambao walikuwa tayari kuamini bila ya kuona.
So it is in the church today.
Vivyo hivyo ndivyo ilivyo kanisani siku ya leo.
Let the church watch out.
Basi wacha kanisa limakinike.
Because there are God-fearing people out there in the nations.
Maana kuna watu wanaomcha Mungu kule nje katika mataifa.
That have been waiting for the church to get herself in proper order.
Ambao wamekuwa wakisubiri kanisa lijiweke katika mtindo unaostahili.
And yes, they still do.
Na ni kweli bado wanasubiri.
Waiting for the church to finish up with her panda mbegu, sow a seed and get your miracle.
Wakingojea kanisa limalizane na panda mbegu yake ili upate muujiza.
To finish up with the fakeness and the false prophecies.
Kanisa limalizane na ule ubandia na unabii wa uongo.
Because one thing has stunned me so much over time.
Maana kuna kitu kimoja ambacho muda ukiendelea limenishangaza sana.
That the purpose of the devil's visitation in the church, devil's visitation.
Ya kwamba makusudi ya mtembeleo wa shetani ibilisi kanisani.
Is to be able to humiliate the church.
Ni kuweza kulidunisha kanisa.
To the extent that at times when you look at the priesthood, some pastors or some false prophet speaking.
Kufikia kiwango ya kwamba wakati unawatazama baadhi ya wachungaji ama manabii wa uongo wakiongea.
You hear them speaking blatant lies.
Unasikia wakiongea uongo mweupe.
That anyone and everyone can easily tell that this is a lie.
Kiasi ya kwamba kila mtu na mtu yeyote anaweza kusema pana huu ni uongo.
But they are not able to know that look what I'm saying anyone can discern that this is a lie.
Lakini wao wenyewe hawana uwezo wa kusema kwamba haya ninayosema kila mtu anaweza kujua kwamba nadanganya.
So let us be very careful.
Kwa hiyo na tuwe makini sana.
Because there are people who are God fearing out there who can see the lie blatantly in the church.
Maana kuna wale watu ambao wako pale nje wanamcha Mungu na wana weza kuona uongo dhahiri kanisani.
They can see this dispensation of falsehood and deception playing out very clearly in their eyes in the church, yet they are out.
Wanaweza kuona haya majira ya uongo na udanganyifu yakiendelea kanisani waziwazi na ilhali wao wenyewe wako nje.
And yet they are waiting. They are very much aware that the only way into the kingdom of God is through the salvation of the Lord Jesus.
Na kumbuka wanangojea, wanajua kwamba njia ya pekee ya kuingia katika ufalme wa Mungu ni kupitia wokovu katika Kristo Yesu.
And they are waiting.
Na wanangojea. Wanangojea bila subira.
For the church to finish up with the lies and deception.
Kwa kanisa kumaliza uongo wake na udanganyifu.
And the sexual immorality.
Na dhambi zake za uasherati.
And all the witchcraft and name it.
Na kila namna ya uchawi na kila kitu.
That is what I see happening here.
Hicho ndicho nachoona kikitendeka hapa.
So which means the responsibility of the new oil and wine that the Lord talks about in Revelation 6.
Kumaanisha kwamba lile jukumu la mafuta mapya na divai ambayo Bwana ananena juu yake katika Ufunuo mlango wa 6.
Is supposed to make the church in Revelation chapter 6.
Inapaswa kulisababisha kanisa katika Ufunuo mlango wa 6.
To be able
likaweze
to manifest her dismantling.
Kudhihirisha kule kuharibiwa kwake.
To manifest her destruction.
Kudhihirisha kule kubomolewa kwake.
To manifest her incineration, her burning.
Kudhihirisha kule kuchomeka kwake.
By the Holy Spirit.
Na Roho Mtakatifu.
That they too who have been waiting out there can now see, look. Now she has been destroyed. The old self has been dismantled.
Ya kwamba hata wale ambao wamekuwa wakitazama toka pale nje wanaweza kusema kwamba tazama utu wake wakali umebomolewa, umeharibiwa.
You cannot say that, you know, I have now been changed.
Huwezi kusema kwamba unajua mimi nimebadilishwa.
When you have been known for immorality, when you have been known for preaching money.
Wakati umejulikana kwa uasherati, wakati umejulikana kwa kuhubiri pesa.
Your dismantling must be manifest to the public.
Lazima kule kuharibika kwako kuwe dhahiri kwa umati.
And that dismantling in the deeper sense, let me reveal to you.
Na kule kuharibiwa katika maana ya kilindini nataka kuwafunulia.
When that latter anointing of oil and wine in the Revelation 6 church.
Wakati ule upako wa nyakati za mwisho wa divai mpya na mafuta katika kanisa la Ufunuo mlango wa 6.
When it comes.
Wakati unakuja.
It essentially sets off the process of wisdom.
Kimsingi unaanzisha ile hatua ya hekima.
That the church may now be able to recognize what is the wisdom of God and what is not.
Ya kwamba kanisa sasa likapate kujua hekima ya Mungu ni ipi na isiyo ya Mungu ni ipi.
And when the church in Revelation 6 aligns herself with the wisdom of God.
Na wakati kanisa katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 6 linajiambatanisha na hekima ya Mungu.
Then she becomes a God-fearing church.
Basi lafanyika kanisa linalomcha Mungu.
And then she accepts repentance from the old order.
Na sasa kanisa hili litakubali toba tokana katika mtindo wa kale.
So the oil and wine that the Lord celebrates in the church of Revelation chapter 6.
Basi mafuta na divai ambayo Bwana anasherekea katika kanisa lililo katika Ufunuo mlango wasita
is essentially meant to ignite the process of repentance in the church.
Kimsingi inapaswa kuanzisha hatua ya toba kanisani.
In fact, the two churches you see in Revelation chapter 6, the one quart of wheat for a day's wages.
Na hakika yale makanisa mawili unayona katika Ufunuo mlango wa 6, lile la kipimo kimoja changano kwa mshahara wa siku moja.
And the oil and the wine, please don't destroy it.
Na kisha lile la mafuta na divai, tafadhali usiharibu.
Of course they speak about the church without revival and the church with revival.
Bila shaka inanena juu ya kanisa lilo na uvuvio alafu kanisa lisilo na uvuvio.
But you see now that the oil and the wine, which is the basic difference between the two churches.
Lakini unaona kwamba mafuta na divai ambao ndio utofauti wa kimsingi katika haya makanisa mawili.
Because one church has it and the other church has not it.
Maana kanisa moja linalo na kanisa lingine halina.
That oil and the wine essentially brings about the process of repentance and the turning away from sin.
Hayo mafuta na divai kimsingi yanaleta hatua ya toba na kugeuka kutoka kwa dhambi.
But what kind of repentance?
Lakini je, ni aina gani ya toba?
Today my eyes are open.
Leo hii macho yangu yamefunguliwa.
Now I know that the repentance that is high worship unto the Lord.
Sasa najua kwamba toba ambayo ni ibada kuu mbele za Bwana
is public repentance.
Ni toba ya hadharani.
You know, public repentance is different from secret repentance.
Toba ya hadharani ni tofauti na toba ya kisiri.
Public repentance,
toba ya hadharani,
is the wearing of the sackcloth in our hearts.
Ni kuvalia magunia katika mioyo yetu.
It is the humility, the humbleness with which you come out and say, guys, I have sinned all this time. Today I repent before you and the Lord.
Ni ule unyenyekevu wa kujitokeza dhahiri na kusema wapendwa, nimetenda dhambi siku hizi mbele za Bwana na mbele zenu nyote.
But secret repentance is very tricky.
Lakini toba ya kisiri ina matata sana.
Have you repented?
Je, umetubu?
Oh yes, I repented.
Ndiyo nilitubu.
Okay, people are not even aware whether you are aware of the sin from which you repented.
Hata watu hawajui ikiwa unajua ulitubia dhambi zipi.
And so it's very important to understand here that the reason the God-fearing people saw the dismantling of all structure, which means repentance from sin.
Na basi ni muhimu sana uelewe kwamba sababu ambayo watu waliona kuharibiwa kwa mitindo ya kale, ambao sasa ni kuondolewa zile dhambi za kale.
Is because that dismantling took place in the public place.
Ni kwa sababu kule kubomolewa kulitendeka hadharani.
It took place in the open.
Kulitendeka wazi wazi.
Because they were able to partake of it, they heard.
Maana waliweza kushiriki, walisikia.
So let us be careful even as we undertake repentance in this church.
Basi na tukawe makini hata tunapopitia toba katika kanisa hili.
The Lord is saying that repentance ought to be obvious.
Bwana anasema kwamba hiyo toba inapaswa kuwa dhahiri.
And the obviousness with which the Lord is speaking here.
Na ule udhahiri ambao Bwana ananena juu yake hapa.
Is essentially affirmed.
Kimsingi unatiwa muhuri.
It is ratified by the fruit of repentance.
Unatiwa muhuri na tunda la toba.
That now the God-fearing Jews in Jerusalem could see, look, that is now a new order.
Ya kwamba sasa Wayahudi waliomcha Mungu Yerusalemu wangeweza kusema kwamba tazama kwa hakika huo ni mtindo mpya.
And what amazes me is that they gathered and they were drawn towards that Revelation 6 church.
Na kile ambacho kinanishangaza ni kwamba walikusanyika na wakavutwa kuelekea hilo kanisa ambalo liko katika Ufunuo mlango wa 6.
Let me put it in a way you understand it well.
Wacha niweke katika namna ambayo utaelewa vizuri.
In the mirroring of the latter visitation.
Katika kufananishwa kwa mtembeleo wa nyakati za mwisho.
Within the church in the book of Acts chapter 2.
Katika kanisa la Matendo mlango wa pili.
Where the visitation has come and it's the obviousness of the visitation has manifested.
Ambapo mtembeleo umekuja na ule udhahiri wa mtembeleo umedhihirishwa.
And then the latter visitation of the Revelation chapter 6 church before the rapture.
Na kisha mtembeleo wa nyakati za mwisho wa kanisa la kitabu cha Ufunuo mlango wa 6 kabla ya unyakuzi.
Look, precious people.
Tazamini watu wa dhamani.
There must be an obviousness in repentance.
Lazima kuwepo na udhahiri katika toba.
There must be the manifestation of the fruit of repentance.
Lazima kuwe na kudhihirishwa kwa tunda la toba.
And that is very key now to the next stage what I'm coming to.
Na sasa hiyo ni nyeti zaidi katika kiwango kifuatacho kile ambacho najia.
You see, in the book of Acts they said, and they were bewildered also. They heard the sound and when they came they were in bewilderment.
Unaona katika kitabu cha Matendo anasema kwamba waliposikia ile sauti wakaja na walikuwa wame staajabishwa.
Why were they bewildered?
Kwa nini walistaajabishwa?
Because they were shocked that when the church, the visited church was now speaking.
Maana walishangazwa kwamba wakati kanisa lililotembelewa lilikuwa linanena sasa.
Which means worshiping.
Kumaanisha kwamba lilikuwa linaabudu.
They could now be able to understand that worship.
Sasa wangeweza kuelewa hiyo ibada.
But that worship, even as much as they were understanding it.
Lakini hiyo ibada hata kiwango kwamba walikuwa wanaelewa.
It drew bewilderment.
Ilisababisha kustaajabishwa.
Shock and stun.
Kustaajabishwa na kushangazwa.
Why did that happen?
Kwa nini hiyo ilitendeka?
Because they realized.
Maana walitambua.
That not only were they able to perceive what was being transduced, what was being spoken in that high worship.
Ya kwamba hawakuweza tu kuelewa kile kilichokuwa kikinenwa katika hiyo ibada ya juu.
But they were also able to now understand the undertones.
Lakini sasa waliweza.
The underpinnings of that worship.
Lakini sasa waliweza kuelewa hata vile vilindi vya ibada ile.
That the underlying factor of that worship.
Ya kwamba maswala ya kimsingi katika ibada hiyo.
Is that they were declaring the wonders of God.
Ni ya kwamba walikuwa wakitangaza mambo makuu ya ajabu ya Mungu.
The wonders that God had done.
Maajabu aliyokuwa ametenda Mungu.
So when you look at the requirement in this roadmap that the Lord has laid in Revelation 6.
Basi ukitazama yale mahitaji ambayo Bwana ameweka katika hii Ufunuo mlango wa 6.
Then you see that the highness of the high worship.
Basi unaona kwamba ule ujuu wa ile ibada ya hali ya juu.
That causes the jealousy of God to protect the oil and the wine church.
Inayosababisha wivu wa Bwana ukahifadhi kanisa la divine na mafuta.
Is the fact that this church actually is declaring the wonders of God.
Ni swala kwamba kanisa hili kwa kweli linatangaza mambo makuu ya ajabu ya Mungu.
So now you begin to understand the true definition of evangelism.
Basi kwa sasa unaanza kuelewa maana ya kweli ya uinjilisti.
Especially in this Revelation 6 church.
Na haswa sana katika hili kanisa la Ufunuo mlango wa 6.
Especially in this last hour church.
Haswa sana katika hili kanisa la nyakati za mwisho.
That in whatever you do.
Ya kwamba katika chochote unachotenda.
Your worship.
Ibada yako.
Must be defined by the declaration of the wonders of God.
Lazima idhihirishwe na kutangazwa kwa matendo makuu ya ajabu ya Mungu.
Now look at it this way.
Tazama katika njia hii sasa.
That is what bewildered the God fearing people by the fence.
Hicho ndicho kiliwastaajabisha watu waliokuwa wakimcha Mungu pale uani.
That is what will make the nations that are not yet born again bewildered.
Hicho ndicho kitasababisha mataifa ambayo hayajaokoka tena yashtuke.
Let me give an example here.
Wacha nitoe mfano hapa.
If you tune on this radio.
Ikiwa utafungulia hiki kituo cha radio.
You will always hear about the wonders of God that are happening that perpetuate great will happen, some of them unfolding.
Kila siku utasikia juu ya maajabu ya Mungu yaliyotendeka, yanayotendeka, mengine ndio yanatendeka.
Those are the wonders of God.
Hayo ndio maajabu ya Mungu.
That will bewilder the nations.
Yatakayostaajabisha mataifa.
And startle them and cause them to gather and be drawn now towards this Revelation chapter 6 church.
Na kuwashtua na kuwasababisha wakusanyike na waanze kuvutwa kuelekea katika hili kanisa la Ufunuo 6.
And ask.
Na kuuliza.
Are these who are speaking not Galileans?
Je, si hao wanaonena ni wa Galilaya?
Are these people speaking? Are they not Kenyans I know here every day here?
Si hao watu wanaongea ni wa Kenya na wajua kila siku hapa?
And why is it that now I hear them and I hear them so well, and when I hear them I'm shocked because they are declaring the wonders of God?
Lakini yawezekanaje kwamba sasa ninapowasikia ninawasikia vizuri sana na ninawasikia wakitangaza mambo makuu ya ajabu ya Mungu?
Na ninashtuka sana.
Na tena nashtuka sana.
So you understand the bewilderment that the Lord is speaking about, that ought to have been spurred, generated from the church to the world today.
Na basi unaelewa ule mshtuko ambao Bwana ananena juu yake, ambao unapaswa kuwa umetoka kwa kanisa kuenezwa kwa ulimwengu hivi sasa.
But that kind of bewilderment,
lakini hiyo aina ya mshtuko,
arising from these wonders,
inayotokana na haya maajabu,
can only be the work of the oil and the wine.
Yaweza kuwa tu kazi ya mafuta na divai.
To be more specific here,
kuwa dhahiri sana hapa,
that is the manifestation of the power will be given unto you.
Huko ni kudhihirishwa kwa nguvu mutapewa toka juu.
That you may be my witnesses in Jerusalem.
Ya kwamba muwe mashahidi wangu Yerusalemi.
In Samaria, all over Samaria and throughout Judea.
Kote kote Samaria na Judea.
Even unto the ends of the world.
Hata mpaka katika miisho ya dunia.
Look, just a moment.
Ngoja kidogo.
You cannot be a witness unto the Lord except that you know him so well that you are now with him, walking with him, and you can be called to speak for him.
Hawezi kuwa shahidi wa Bwana isipokuwa kwamba uko karibu sana na yeye, umemjua tena vizuri, unatembea karibu na yeye.
When Jesus walked the earth, the blind saw.
Wakati Yesu alitembea duniani, vipofu waliona.
And that's why when the oil and the wine now becomes realized in this dispensational church.
Na ndio maana sasa wakati mafuta na divai yanadhihirishwa katika kanisa la majira haya,
then you see their eyes open. People were born blind.
Sasa unaona watu waliozaliwa vipofu, macho yao yanafunguka.
You see many cripples walking and many deaf hearing.
Unaona viwete wengi wanatembea na viziwi wengi wanasikia.
So now you become the real witnesses of Christ unto the ends of the earth.
Basi sasa unafanyika shahidi wa kweli wa Kristo katika miisho yote ya ulimwengu.
That church of Revelation 6.
Hilo kanisa la Ufunuo mlango wa 6.
That is able to spur up the bewilderment of the nations.
Linaloweza kukoroga na kuanzisha mshtuko kwa madunia.
By regenerating, reactivating the same blind people that Jesus healed, being healed in this hour.
Kwa kusababisha upya wale vipofu ambao Yesu aliwaponya, wakaponywe upya katika haya majira.
Generating the hearing of the deaf.
Wakisababisha kusikia kwa viziwi.
Generating the dissolving of tumors.
Wakisababisha kutoweka kwa uvimbe.
The speaking of the mute.
Kunena kwa mabubu.
By the power that is from on high.
Kwa nguvu zinazotoka juu binguni.
That church.
Hilo kanisa.
That is now the church that can be witness unto the Lord from Jerusalem.
Hilo ndilo kanisa ambalo sasa laweza kuwa shahidi kwa Bwana tokea Yerusalemi.
Into all Samaria.
Kufikia Samaria yote.
And throughout Judea.
Kote kote Judea.
Even unto China.
Hata mpaka China.
United States.
Katika Marekani.
Australia.
Australia.
Chile.
Chile.
Argentina, Brazil.
Argentina, Brazil.
All the way to Greenland.
Kote kote paka Greenland.
The ends of the earth.
Miisho ya dunia.
So you begin to understand what the Lord was speaking when he raised the black horse.
Basi waanza kuelewa kile ambacho Bwana alikuwa ananena alipomwachilia farasi mweusi.
It was not a simple conversation.
Hayakuwa mazungumzo rahisi.
It was a unifying conversation.
Bali alikuwa mazungumzo mapana.
You see the completeness of the Bible now at this place.
Unaona ukamilifu wa Biblia sasa mahali hapa.
That the visitation during Pentecost, first visitation.
Ya kwamba mtembeleo wa kwanza wakati wa Pentecost.
In fact, it was bespeaking the final visitation.
Kwa kweli ulikuwa ukinena juu ya ule mtembeleo wa mwisho.
Only that the magnitude would then be higher to that mirror image of the first visitation.
Tofauti ni kwamba tu ule uzito utakuwa mkuu zaidi ukilinganisha na mtembeleo wa kwanza.
It would still maintain every signature approval of the first visitation.
Bado
signature fingerprint really of the first visitation.
Bado utakuwa na ule muhuri wa kwanza wa mtembeleo wa kwanza.
But the magnitude would totally blow people's minds off, you know.
Lakini uzito utalipua akili za watu.
The magnitude would be very incomprehensible.
Uzito utakuwa usioweza kueleweka.
Every day miracles are being announced on this radio.
Kila siku miujiza inatangazwa katika hii radio.
But what is the other thing within this roadmap? In the Revelation chapter 6 church.
Lakini sasa je, jambo lingine ni lipi katika hii barabara kwa kanisa la Ufunuo mlango wa 6?
You see very clearly.
Waona kwa wazi sana.
That the oil and wine church that the Lord celebrates in Revelation 6.
Ya kwamba kanisa la mafuta na divai ambalo Bwana anasherehekea katika Ufunuo mlango wa 6.
At this dark hour.
Katika saa hii ya giza.
She's supposed to come out.
Linapaswa kujitokeza.
This dark hour of so much pressure.
Saa hii ya giza na uzito mwingi.
And be the light of the world.
Na liwe nuru ya ulimwengu.
Oh, I just said a big thing. How would she be that priestly bride of Revelation 6? How would she be the light of the world at this hour?
Nilisema jambo kubwa. Kanisa hilo litakuwaje? Hilo kanisa la Ufunuo mlango wa 6, yani biharusi wa kikuhani, nuru ya ulimwengu katika saa hii.
How would she be that light?
Litakuwaje nuru hiyo?
But there's so much pressure.
Lakini kuna msukumo mwingi sana.
Many churches are being closed down and being bought by bar owners.
Makanisa mengi yanafungwa na yananunuliwa na wenye mabaa.
There is so much despondency.
Kuna wingi wa uovu.
Backsliding is the order of the day in the house.
Kurudi nyuma katika dhambi ni jambo la kawaida kanisani.
You cannot even have enough quorum in your church.
Hata hawezi kuwa na washirika wa kutosha kanisani.
I remember young men met me in Nairobi.
Nakumbuka kuna vijana walikutana nami Nairobi.
And he told me, look, man of God, I appreciate what you are doing.
Na wakaniambia kwamba nabii wa Mungu, nashukuru kile ambacho unafanya.
But pray for us because this weekend we're celebrating 1 year's anniversary in our church.
Lakini tuombe manake weekend hii tunasherehekea kuadhimishwa kwa mwaka wa kwanza katika kanisa letu.
And I asked him, how has been the 1 year? How has been the going?
Na nikamuuliza kwamba imekuwaje huo mwaka moja imekuwa vipi?
He said, if you look at where we started from, God has really built us.
Akasema ukiona pale ambako tulianzia kwa kweli Mungu ametujenga.
Slowly, slowly until now we are 40 people in the church.
Pole pole mpaka waleo tuko watu 40 kanisani.
And so I looked at him.
Na basi nikamtazama.
And I told him, son.
Na nikamwambia mwanangu.
There is a huge harvest going on right now.
Kuna mavuno makubwa yanaendelea hivi sasa.
He is no longer the God of 1, 2, 3, 4 here.
Yeye si Mungu tena wa 1, 2, 3, 4 hapa.
Because time has run out.
Manake wakati umekwisha.
He wants to harvest them in the thousands.
Anataka kuwavuna katika maelfu.
And so you can see essentially from that conversation between me and that young man.
Na basi kimsingi waweza kuona kutokana na hayo mazungumzo kati yangu na yule kijana.
The tremendous pressure that the dark world has exerted on the church.
Ule msukumo mkuu ambao ulimwengu wenye giza umesukuma kwa kanisa.
Until she's supposed to be shrinking.
Mpaka kanisa linapaswa kuwa linakunjamana.
But now, for the oil and the wine church that the Lord is so much fond of.
Lakini sasa hili kanisa la mafuta na divai ambalo Bwana analipenda sana.
That church.
Hilo kanisa.
Her light continues to shine.
Nuru yake inaendelea kung'aa.
Because now we know.
Maana sasa twajua.
That when Jesus talked about the coming of the rapture.
Kwamba,
the wedding of the Lamb.
Ya kwamba wakati Yesu alinena juu ya kuja kwa unyakuzi.
In Matthew 25 verses 1 to 13.
Katika Mathayo 25 mstari wa kwanza mpaka 13.
He said the fading moments of the waiting process.
Alisema ule wakati wa kutoweka wa ile hatua ya kusubiri.
Would cause the lamps of the church to go off.
Kutasababisha taa za kanisa zizimike.
It would cause even the pastors and the sheep to be weary and tired.
Kutasababisha hata wachungaji na kondoo wachoke.
To the extent that they would stop tending the lamps.
Kufikia kiwango ya kwamba watakoma kulinda taa.
And it would supersede the threshold of the initial power with which they were burning the lamps.
Alafu sasa kutashinda taa zile nguvu za mwanzoni walizokuwa wakiashia taa zao.
That what was sufficient to keep the light burning initially cannot be sufficient now.
Ya kwamba kile ambacho kilikuwa kinawezesha taa kuwaka mwanzoni hakiwezi kuwezesha taa kuwaka sasa.
Because the Bible says, behold, nobody says Jesus is Lord except that he receives the wisdom of the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit.
Manake Biblia inasema kwamba hakuna awezaye kusema kwamba Yesu ni Bwana isipokuwa kwamba apokee hekima, upako wa Roho Mtakatifu.
And also, as we are going to see in Ezekiel 47, that there are different levels of that latter anointing, even from the ankle level to the knee level, to the waist, and then a river.
Na hata pia vile tukavyoona katika kitabu cha Ezekieli 47, kwamba kuna viwango katika ule upako wa nyakati za mwisho. Toka katika viwango vya viweko vya mguu, kufikia magotini, viunoni alafu hatimaye ni mto.
But Jesus said,
lakini Yesu akasema,
that when the dark hour will have exerted maximum pressure unto the light emitted by the church,
ya kwamba wakati giza la saa ya usiku litakuwa limeweka msukumo mkubwa kabisa kwa taa ya kanisa,
then there will be the need for the oil to refuel, to fuel the lamps at that hour.
Basi kutakuwepo na hitaji kwa mafuta kutia nguvu upya hizo taa katika saa hiyo.
And so the witnessing, to be a witness in the Revelation chapter 6 church.
Na basi kushuhudia kuwa shahidi katika hili kanisa la Ufunuo mlango wa 6.
Now I understand it better.
Sasa naielewa vyema zaidi.
It meant that even within the darkness of that dispensation,
inamaanisha ya kwamba hata katika giza la hayo majira,
of this dispensation,
majira haya,
that church in Revelation 6 that is oil and wine,
hilo kanisa la Ufunuo mlango wa 6 ambalo ni mafuta na divai,
would still maintain the burning of her lamp.
Bado litahifadhi kuwaka kwa taa yake.
In other words, she would still be the light of the world.
Kwa maneno mengine, bado litakuwa nuru ya ulimwengu.
Which means the mirror image of Christ.
Kumaanisha kwamba umbo la kio la Kristo.
When you reach such a place,
ukifikia mahali kama hapo,
when you are now still the mirror image of Christ,
wakati sasa wewe bado ni umbo la kio la Kristo,
then you are the true witness he talked about in Acts chapter 1.
Basi wewe ndio shahidi wa kweli aliyenena juu yake katika Matendo 1.
The power of that oil and wine would come and enable you to be my witnesses unto the ends of the earth.
Wakati alisema kwamba nguvu za hayo mafuta na divai zitakuja na kukuwezesha kuwa shahidi wangu hata mpaka katika maisha ya dunia.
But why would the Father, let me bring you to another level.
Wacha nikulete sasa katika kiwango kingine.
Why would the Father be so protective of this oil and wine church in Revelation 6?
Kwa nini Bwana awe wa kulinda sana, Mungu Baba awe wa kulinda sana hili kanisa la mafuta na divai katika Ufunuo 6?
One, because of Christ.
Mwanzo kabisa ni kwa ajili yake Kristo.
Because that is the bride of Christ.
Maana huyo ni biharusi wake Kristo.
Because 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 18.
Maana wa Korintho wa pili mlango wa 6 mstari wa 14 mpaka 18.
He says there will be no fellowship between light and darkness.
Anasema kwamba hapata kuwa na ushirika baina ya giza na nuru.
Our Lord Jesus, he is the light of the world.
Bwana Yesu Kristo ni nuru, nuru ya ulimwengu.
And it's very consistent with biblical scripture that the church that enters the wedding feast of the Lamb would have to be the church that is light, the light of the world.
Na iko sambamba kabisa katika maandiko kwenye Biblia kwamba kanisa litakalokuwa biharusi wa Kristo sharti liwe nuru ya dunia.
But within the befalling of the earth with darkness,
lakini sasa katika kule kuvamiwa na giza duniani,
and the dominance of darkness over the face of the earth,
na utawala wa giza katika uso wa dunia,
the spiritual darkness that we are witnessing in this dispensation,
giza la kiroho ambalo tunashuhudia katika majira haya,
then something tells me that this Revelation chapter 6 church of oil and wine,
basi kitu kinaniambia kwamba katika hili kanisa la Ufunuo 6 la mafuta na divai,
is also a remnant church.
Pia kanisa hili ni kanisa masalia.
Because then, you know, she's so critical.
Maana sasa unajua kwamba ni nyeti sana.
And that's why the Father is so protective of her.
Na ndio maana Baba anamlinda kweli kweli.
In fact, she is a heavenly church.
Kwa kweli ni kwamba yeye ni kanisa la kibinguni.
If she ceases to be protected at this hour,
ikiwa hata lindwa katika majira haya,
her salvation is vulnerable to plunder of the hour.
Wokovu wake inawezekana ukaporwe na giza la sahi,
the manipulations of this hour,
ule ujanja wa sahi.
That's why the Lord brings divine protection over her.
Na ndio maana Bwana analeta ulinzi wa kiungu juu yake.
Because everything is so much at stake right now.
Maana kila kitu ki hatarini sana hivi sasa.
For the honor and the glorification of our Lord Jesus.
Kwa ajili ya heshima na utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo.
On the day of the rapture.
Siku ile ya unyakuzi.
And also you see very clearly,
na pia waona kwa wazi sana,
that if the Lord did not protect the oil and the wine church at Revelation chapter 6,
ya kwamba ikiwa Bwana hangelilinda kanisa la mafuta na divai katika Ufunuo 6,
and yet she is the only light of the world not right now,
na ili hali yeye ndiye nuru ya pekee ya ulimwengu hivi sasa,
then there would be a short circuiting of the prophetic timeline.
Basi kutakuwa na kukatishwa kwa haraka kwa nyakati hizi za kinabii.
A premature destruction, a premature shutdown of God's prophetic timeline.
Uharibifu wa mapema, yani kufungwa kwa mapema kwa nyakati za kinabii za Mungu.
Because then the whole earth would have just been covered by a full dispensation of darkness.
Basi sasa inamaanisha kwamba ulimwengu wote mzima utafunikwa na majira mazima ya giza.
But that is inconsistent with the word of God.
Lakini hiyo si sambamba na neno la Mungu.
Because the word of God is elaborately clear.
Maana neno la Mungu liwazi kabisa.
That dispensation of total darkness on the earth.
Ya kwamba hayo majira ya giza totoro hapa duniani.
I'm talking about total where there is not even a single speck of light.
Ninanena juu ya giza kamilifu ambako hakuna hata mwangaza kidogo.
The Bible is very clear.
Biblia iwazi sana.
That does not happen until the wedding of the lamb has happened.
Ya kwamba hiyo hitendeki hadi harusi ya mwana kondoo itendeke.
So this church must be preserved until the fullness of time is accomplished.
Basi kanisa hili lazima lihifadhiwe hadi ukamilifu wa wakati uonekane.
Accomplished to Israel.
Ukamilike kule Israeli.
That's when now finally her dispensation of salvation come yeni, and revival.
Yeni kumaanisha kwamba wakati wa kuja kwa wokovu na uvuvio wa Israeli.
And fullness of time also regarding her going into the wedding feast of the Lamb, this Revelation 6 church.
Na utimilifu wa wakati wake kumaanisha kuingia katika harusi ya mwanakondoo wa Mungu, yani kanisa la Ufunuo mlango wa sita.
And so you see that the fullness of time, the protection of the oil and the wine church.
Na basi waona kwamba ule ukamilifu wa nyakati, yani kulindwa kwa kanisa hili la mafuta na divai.
The protection of this church is directly related to the prophecy around Israel.
Kulindwa kwa hili kanisa la mafuta na divai kunaambatana moja kwa moja na uvuvio wa taifa la Israeli.
Because when Israel will have done her time to the fullness of time.
Maana wakati Israeli watakuwa wamefanya mambo yake kufikia ukamilifu wa wakati.
The revival in Israel begins.
Basi uvuvio wa Israeli utaanza.
But that is after the rapture.
Lakini kumbuka hiyo ni baada ya unyakuzi.
That is the same time. That fullness of time is the same time when this church goes into heaven as the bride of Christ.
Na huo ndio wakati kamilifu ambapo hili kanisa laingia mbinguni kama biharusi wa Kristo.
Leaving behind now the complete focus on the restoration of Israel.
Likiacha nyuma sasa kule kulengwa kwa kurejeshwa kamilifu kwa taifa la Israeli.
But let me come back to the basics here.
Lakini wacha nirudie msingi hapa.
It is very critical that we understand.
Ni nyeti sana kwamba tukapate kuelewa.
That witnessing unto the Lord.
Ya kwamba kumshuhudia Bwana.
Across the nations.
Kote kote katika mataifa.
Requires that the church of today.
Kuna hitaji kwamba kanisa la leo
walk within the parameters defined by Revelation chapter 6.
Litembee katika mipaka iliyoelezwa katika Ufunuo mlango wa 6.
Verses 5 and 6.
Mstari wa 5 na wa 6.
That she emit the light of Christ.
Ya kwamba kanisa hili likaangaze nuru ya Kristo.
But there is another attribute that I want to move on to.
Lakini kuna tabia nyingine ambayo ningependa kushughulikia.
And he says.
Na anasema.
Acts chapter 2 verse 14.
Matendo mlango wa 2 mstari wa 14.
Another very important aspect that you must incorporate into your life.
Jambo lingine la muhimu zaidi ambalo lazima uweke ndani ya maisha yako.
That you must ask the Lord to incorporate into your life.
Ambalo lazima ukamulize Bwana kwamba atie ndani ya maisha yako.
If you are walking on this roadmap.
Ikiwa unatembea katika barabara hii.
If you are walking this roadmap that is defined by the Lord in Revelation 6.
Ikiwa unatembea katika njia hii iliyowekwa wazi na Bwana katika Ufunuo mlango wa 6.
The Bible has never been so complete as it is in this hour.
Biblia haijawahi kuwa kamilifu kama vile ilivyo katika saa hii.
So you can see the Bible is one and the self-sufficiency and self-propagation, self-revelation of the Bible is becoming obvious at this hour.
Na basi unaweza kuona kwamba Biblia ni moja na kule kutosheleza kwa Biblia kunafanyika wazi kabisa katika saa hii.
Self-completingness.
Yani ule ukamilifu wa Biblia yenyewe.
Acts chapter 2 verse 14 he says.
Ni Matendo mlango wa 2 mstari wa 14 anasema.
Then Peter stood up with the 11, raised his voice and addressed the crowd.
Ndipo Petro akasimama pamoja na wale mitume 11, akainua sauti yake na kuhutubia ule umati wa watu.
Before I go on.
Kabla nikaendelee.
I want to put this scenario to you here.
Nataka niwaleteni hii picha.
There is a great violent wind that came and created a tremendous sound and destruction.
kuna mvumo mkubwa wa upepo uliokuja ukasababisha sauti kubwa kabisa na uharibifu.
And then there is the tongues of flame that came to burn the chaff.
Na kisha kuna zile ndimi za moto zilizokuja kuchoma uchafu.
And brought forth a heavenly tongue.
Na kusababisha ndimi za kibinguni.
And just look at this scenario.
Na tazama picha hii sasa.
Everybody is speaking in different tongue, different language.
Kila mtu ananena katika ndimi tofauti, lugha tofauti.
But they seem to be unified in the message they are relaying.
Lakini wanaonekana wakiwa na umoja katika ujumbe ule wanaopeana.
They are declaring the wonders of God Almighty.
Wote wanatangaza maajabu ya Mungu mkuu mwenyezi.
To the nations.
Kwa mataifa.
But at that time.
Lakini katika wakati huo.
The people that were standing by the fence.
Watu waliokuwa wamesimama uani.
They get to hear and see and witness this.
Wanaweza kusikia na kuona na kushuhudia haya.
And they come in a multitude.
Alafu wanakuja katika umati.
And they are talking to one another about this confusing situation that has arisen.
Na wanasemezana juu ya hali hii ya kuchanganya ambayo imetokea.
This amazing situation.
Hali hii ya kushtua.
So you have a lot of people. It's a tremendous gathering. It's a multitude.
Na basi una watu wengi zaidi, ni umati wa kushangaza.
Then Peter.
Alafu Petro.
Stands up. He says. Then Peter stood up.
Anasema ndipo Petro akasimama.
With the 11.
Pamoja na wale mitume 11.
Raised his voice and addressed the crowd.
Akainua sauti yake na kuhutubia ule umati.
Which means you begin to see very clearly the tenets, the requirements of the oil and wine church in Revelation chapter 6.
Kumaanisha kwamba unaanza kuona yale matarajio ya kanisa la mafuta na divai katika Ufunuo 6.
Which means in this hour when there is a visitation, bewilderment, there is noise going on, everything is speaking.
Kumaanisha kwamba katika mtembeleo huu, katika majira haya ambapo kuna mtembeleo, kuna kustaajabishwa, kila kitu kinatendeka hapa na pale.
So much noise is going here.
Kelele nyingi zinaendelea hapa na pale.
The church is expected to stand up.
Kanisa linapaswa kusimama juu.
One of the requirements of the Revelation 6 Church of Oil and Wine.
Moja wapo ya mahitaji ya kanisa katika Ufunuo mlango wa 6, kanisa la mafuta na divai.
Is at this hour she be raised up. She stands up now. She be raised above everybody else. Stand up.
Ni ya kwamba katika sahi, kanisa hili likasimame juu, likainuliwe juu ya kila mtu mwingine.
Conspicuous, obvious.
Yani liwe linaonekana juu ya kila kitu kingine.
Not where is she among the multitude here.
Ati si kwamba linaulizwa liko wapi miongoni mwa hawa watu.
She be raised up, conspicuous, obvious position.
Likainuliwe na kutukuzwa mahali ambapo linaonekana na kila mtu.
But when Peter stands up within this milieu of tempest,
lakini
in mayhem.
Lakini wakati Petro anasimama katikati ya hizi ghasia na kuchanganyikiwa.
There is something that I so love here.
Kuna kitu ambacho nakipenda sana hapa.
He takes authority.
Anachukua mamlaka.
He now stands up and takes authority.
Sasa anasimama na kuchukua mamlaka.
And he said, hey, 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 everybody here now.
Na kusema kwamba, hey, hey, kila mtu hapa
so
sasa.
So the Lord expects the church of oil and wine.
Basi Bwana anatarajia kanisa la mafuta na divai.
That is well defined in Revelation chapter 6.
Ambalo limeelezwa wazi kabisa katika Ufunuo mlango wa 6.
He expects us to rise up at this hour.
Anatarajia kanisa hili likainuke katika sahi.
And also to take complete authority.
Na pia likachukue mamlaka kamilifu.
Because the oil and the wine,
mana mafuta na divai,
those are the true manifestations of the power that has descended on her.
Hizo ndizo dhihirisho za wazi za nguvu ambazo zimeshuka toka binguni.
That means she has power.
Kumaanisha kwamba lina nguvu.
That means that power, the power God promised.
Kumaanisha kwamba nguvu ambazo Mungu aliahidi.
That power.
Hizo nguvu.
Is for taking authority.
Ni za kuchukua mamlaka.
And give direction.
Na kutoa mwelekeo.
In this very confusing moment.
Katika wakati huu wa kuchanganya.
She did say, they will sort themselves out.
Hakusema kwamba, watajipanga baadaye.
But look at what he says.
Lakini tazama alichosema.
He also raised his voice.
Naye pia akainua sauti yake.
That means the Lord expects that if you are walking in this roadmap.
Kumaanisha kwamba Bwana anatarajia kama unatembea katika barabara hii.
The time to be docile is over.
Wakati wa kuwa mtu wa kulegezwa umekwisha.
The time to be quiet and passive is over.
Wakati wa kuwa mnyamavu tu usiyetenda kitu umekwisha.
That when you rise up,
kwamba utakapo inuka juu,
take authority,
chukua mamlaka,
also raise your voice,
nawe pia inua sauti yako,
and you'll be stunned,
na utashangazwa,
that without a microphone,
ya kwamba bila kipaza sauti,
Peter had no microphone,
Petro hakuwa na kipaza sauti,
but he relied on the power that had come from on high,
lakini alitegemea nguvu zilizokuwa zimetoka binguni,
and he raised his voice,
na akainua sauti yake,
and he found out,
na akatambua,
that by the power of
of the Lord.
Ya kwamba kwa nguvu zake Bwana.
Didn't hear me well.
Haukunisikia vizuri.
He say,
alisema.
By the oil and the wine.
Kwa mafuta na divai.
By the spirit of the Lord.
Kwa roho wake Bwana.
Now he could raise his voice.
Sasa angeweza kuinua sauti yake.
Over and above everybody else.
Juu ya kila mtu mwingine.
That's what the Lord expects of the Revelation 6 church of this hour.
Hicho ndicho Bwana anataraji toka katika hili kanisa la Ufunuo mlango wa 6 katika saa hii.
That you must raise your voice.
Kwamba lazima ukainue sauti yako.
There is a tempest going on, a confusion, a mayhem.
Kuna ghasia inaendelea hivi sasa.
And the church that the Lord is so fond of and protective over.
Na kanisa ambalo Bwana analipenda na kulilinda.
The oil and wine church of this hour.
Kanisa la divine na mafuta la saa hii.
Must stand up.
Lazima lisimame juu.
To be in a conspicuous place to be seen by all.
Liwe mahali ambapo linaonekana na kila mtu.
She cannot still be lost in the crowd.
Haliwezi kuwa limepotelea huku chini kwa watu.
She must now stand up.
Sasa lazima likasimame.
In a place that everybody will see that look there she is.
Mahali ambapo kila mtu ataona na kusema kwamba ndio hilo pale.
And take authority.
Na kuchukua mamlaka.
And give direction.
Na kutoa mwelekeo.
By raising his voice.
Kwa kuinua sauti yake.
Let's hear. Let's see what the church is supposed to say.
Wacha tuone kile ambacho kanisa lapaswa kusema.
And address the crowd.
Na akawahutubia ule umati.
Fellow Jews and all of you who live in Jerusalem.
Wayahudi wenzangu na nyinyi nyote mkao Yerusalemu.
Let me explain this to you.
Jueni jambo hili na mnisikilize.
Listen.
Sikilizeni.
Listen carefully.
Sikizeni kwa makini.
To what I say.
Kwa kile ninachosema.
Verse 15 of Acts chapter 2.
Mstari wa 15 wa Matendo 2.
These men are not drunk.
Hakika watu hawa hawakulewa.
As you suppose.
Kama mnavyodhania.
It's only 9 in the morning.
Kwa kuwa sasa ni saa 3 asubuhi.
No.
La.
This is what was spoken by the prophet Joel.
Ila jambo hili ni lile lilotabiriwa na nabii Yoeli.
In the last days.
Akisema kwamba katika siku za mwisho.
God says.
Bwana asema.
It means current.
Kumaanisha kwamba ni ya sasa.
Again, in the last days God says.
Tena ni kwamba katika siku za mwisho asema Bwana.
I'll pour out my spirit on all people.
Nitamimina roho wangu juu ya watu wote wenye mwili.
Your sons and daughters will prophesy.
Wana wenu na binti zenu watatabiri.
Your young men will see visions.
Vijana wenu wataona maono.
Your old men will dream dreams.
Na wazee wenu wataota ndoto.
Even on my servants, both men and women.
Hata juu ya watumishi wangu wa kiume na wa kike.
I will pour out my spirit in those days.
Nitamwaga roho wangu katika siku hizo.
And they will prophesy.
Nao watatabiri.
And he goes on and on 19 about the wonders in heaven and on the earth.
Alafu anaendelea 19 maajabu juu binguni na duniani.
I am going to explain to you very carefully.
Nitawaelezeni kwa makini sana.
That the Revelation chapter 6 church.
Ya kwamba kanisa la Ufunuo mlango wa 6.
That walks in this pathway, in this roadmap defined by God at this hour.
Linalotembea katika njia hii iliyoelezwa na Mungu katika saa hii.
The roadmap that leads the kingdom of God.
Barabara inayoelekea katika ufalme wa Mungu.
That Revelation chapter 6 church that the Lord so much protects at this hour.
Hilo kanisa la Ufunuo mlango wa 6 ambalo Bwana analilinda sana katika saa hii.
When the people outside look at her.
Wakati watu wa pale nje wanalitazama.
They must be stunned, shocked and bewildered.
Lazima washangazwe, washtuke na watetemeke.
Because they must see drunkenness in her.
Maana lazima waone ulevi ndani mwake.
The church of the oil and the wine.
Kanisa la mafuta na divai.
Must be spiritually drunk at this hour.
Lazima liwe limelewa kiroho katika saa hii.
And I'm going to take it to another level.
Na naenda kuwapelekeni kwa kiwango kingine.
And we're going to take a very quick short break now.
Na tutapumzika kwa haraka sana hivi sasa.
But now you begin to realize.
Lakini sasa unaanza kuelewa.
That a church that is spiritually drunk at this hour.
Ya kwamba kanisa lilolewa kiroho hivi sasa.
What does it mean to be spiritually drunk or to be drunk? Let me just define to be drunk.
Inamaanisha nini kulewa?
That means,
hiyo inamaanisha,
many of you, for example, I know out there listening, you know, you are familiar with what I'm going to describe.
Wengi wenu ambao mnasikia pale nje najua kwamba mnaelewa kile nitakueleza.
Have a picture.
Kuwa na hii picha.
Where guests are seated. There's an occasion at home and guests are seated.
Ambapo kuna tukio nyumbani na wageni wameketi.
And some wine was served or alcohol, whatever you want to call it.
Alafu kuna divai ambayo ililetwa, tuseme ni mvinyo ama pombe.
It is probably 9 o'clock in the morning.
Tuseme ni saa 3 za asubuhi.
And then there is this man or woman, it doesn't matter.
Alafu kuna huyu mwanamume ama mwanamke.
And after drinking.
Na baada ya kunywa.
Then she just starts dancing before the people there.
Alafu,
just dancing, no shame, just dancing, going around, turning around, dancing, you know, before the people, 9 o'clock in the morning.
Alafu anaanza kukatika bila aibu, anakatika mbele za watu, anazunguka, anakatika tu bila aibu.
Something she would not have done without drunkenness.
Kitu ambacho hangefanya bila ya kulewa.
Now look at it in the spiritual realm right now.
Sasa angalia hiyo katika hali ya kiroho hivi sasa.
The Lord expects the church to be operating under the influence of the Holy Spirit at this hour.
Bwana anatarajia kanisa liwe likitenda chini ya athari ya Roho Mtakatifu katika saa hii.
That when the people who are not born again look at her, they say, she must be drunk.
Ya kwamba watu wasiokoka wanapolitazama sasa waseme kwamba amelewa lazima.
For example,
kwa mfano,
just walk into HIV wards and begin preaching to them about Jesus.
Ingia katika wadi za virusi vya ukimwi uanze kuwahubiria juu ya Yesu.
On a working day.
Katika siku ya kazi.
People say, how about your work?
Alafu watu wanasema na je kazi yako?
Or,
ama
just cook a huge saucepan of soup.
Ama upike sufuria mzima ya supu.
And take your own plates at home, your own cups.
Alafu uchukue sahani zako na vikombe vyako pale nyumbani.
And buy a few loaves of bread on the road.
Alafu ununue mikate kadhaa pale barabarani.
And look for these people who are abandoned in the streets and sit down with them, start giving them soup in your plates and laughing with them, reading scriptures with them. And people are going to work and they are looking at you on a working day.
Alafu utafuta hao watu ambao wanakaa mitaani, alafu unawapakulia ile soup kwa bakuli zako na vikombe vyako, mnakunywa, mnasoma neno, mnacheka. Watu wanapita wanashangaa ni siku ya kazi.
And they say, oh, this is pastor so and so, this is bwana DC so and so, or this is doctor so and so. Then they're like, just a moment.
Alafu unasema kwamba
this man, this is not him.
Alafu unasema kwamba huyu ni mchungaji fulani wa fulani, ama huyu ni DC, ama huyu ni daktari. Watasema ngoja kidogo, huyu mtu hayuko sawa.
And at the same time,
na wakati huo huo,
you are busy talking to them about the kingdom of God.
Umeshughulika kabisa, unawanenea juu ya ufalme wa Mungu.
And you're telling those street abandoned people that look, there is eternity, there is salvation. Jesus died for you. You can literally receive him now and you'll enter the eternal royal kingdom of God and you'll dine with the royals in the heaven.
Alafu unaanza kuambia wale watu waliotupwa wakaachwa pale mitaani kwamba Yesu aliwafia, Yesu anakuja, unaweza kutubu leo na kuingia na kufanyika ule biharusi wa kifalme na kushiriki pamoja naye katika karamu ya harusi ya kifalme binguni.
But that is a wonder.
Lakini hilo ni ajabu.
That a man, regardless of his status on the earth,
ya kwamba mtu bila kujali kiwango chake, cheo chake duniani,
may just repent and accept the Lord,
anaweza kutubu na kumpokea Yesu.
Whether he's an abandoned street boy,
kwamba ni kijana aliyetupwa mitaani,
homeless,
asiye na boma,
and then enter the royal eternity of God,
alafu aingie katika umilele wa kifalme wa Mungu.
That is the biggest wonder that the Lord was saying the Revelation chapter 6 church ought to be declaring in her witnessing today.
Hilo ndilo ajabu kuu zaidi ambalo Bwana alikuwa akisema kwamba kanisa linapaswa kuwa likishuhudia leo.
I know I talked about the wonders of the miracles, the signs and wonders.
Najua kwamba nilinena juu ya ile la ajabu la ishara na maajabu na miujiza.
But the biggest wonder that when you have been drenched in the oil and wine you ought to speak is the salvation of man for eternity by Christ Jesus.
Lakini ajabu kubwa kabisa ambalo unapaswa kunena baada ya kuloweshwa katika ile mafuta na divai ni kunena wokovu wa milele kwa maisha ya watu na Kristo Yesu.
And that,
na hiyo
is the underlying countenance,
ndio ile sura,
presentation sura,
ile sura ya kimsingi
that the Revelation 6 church,
ambalo kanisa la Ufunuo mlango wa 6
must always radiate,
lapaswa kuwa likiangaza kila wakati kwa ulimwengu wenye giza.
That behold, salvation unto man has been revealed,
ya kwamba tazameni wokovu kwa mwanadamu umefunuliwa.
And through Christ Jesus,
na kupitia Kristo Yesu,
you can repent,
waweza kutubu,
and see the kingdom of God,
na kuona ufalme wa Mungu.
We're going to take a very quick short break.
Tutapumzika kwa haraka sana.
And the next level is stunning, absolutely stunning.
Na kiwango kifuatacho kinashangaza kweli kweli.
to sing the song of angels, to sing a song divine, to stand in your presence. This is my prayer, my whole desire, like music on a breeze, my utmost, sipping your praise to you, and worship to my God.
Lord Jesus, you're my life and hope, I'll be your busy bride, and I will live my life for you, in purity and holiness, in righteousness and truth. The canopy will be joined as one.
I lay the
name. See that precious little girl whose heart to safely trust. Innocent and clearly yours and true. I want to trust like this.
I want to trust like this.
And I release my heart.
And I release my heart.
Forever to be yours and chosen.
For the great day when you come from heaven to carry me far above that star.
I'll be a priestly bride. I know you're coming soon for me. My love is for time.
When time shall be no more.
No more time.
Just fly away.
Oh, fly away.
Together for eternity. I'll get into your arms.
So whenever I get lonely, I'll sing the angels. Soaring to the heavenly, this is my prayer, my own desire, like music on a breeze, my heart open to you, in a symphony of praise to you, in worship to my God. And then I heard an angel ask,
lovely bride, it is the priestly bride of Christ.